Sɛmbrɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm. Ɛyɛ musomfo akwaefo ne ne mbɛkye asɛm yi. Asɛm yi ɛma ahotɔ, asɛm yi ma nidasoɔ, asɛm yi ɛma nkwa. Ɛtu yɛ bo ɛna wapɛsɛpɛsɛ Bible mu na yɛakyerɛ wo nkwagyesɛm no. Adɔfoɔ, Dibia me kase enipa mienu enipa ɛwɔ da mienu ɛwɔ asase wei so Dibia sade bɛkye obia enura ne ndɛ ebia na ɛkyena amba ti bɛkase enura ndɛ ne ɛkyena sɛ enura twɛm ɛna ba ne ɛkyena no ɛyɛ wɔni da soɔ ɛno nti sɛ wo bibia ɛndɛ ɛna ɛsɛ woyɛ ɛdede biara na ɛde baabi a ɛmfa ne sɛ onyame adom yɛn yesterday today and tomorrow but tomorrow may never come pia na ɔkyena ama mɛto de sɛ nda bɛto yi wo biribi a ɛsɛ woyɛ a ɛsɛ wopɛnhra de susu ɛkyira kwan sɛ wo mfa kristo sɛ ɔkra agye nkwa a yesu kristo ayɛ krado bane sɛ ma a wasoa nde so abrɛ na wɔkɔmmbro no ɔmmra no ma ɔma ahome woafa kristo sɛ ɔkra agye nkwa sa te nkwa sɛ mibi na ɛhyɛ wo kuran na wotumi atena ase ama wrade yesu kristo ɛyɛ makoma so adeɛ sɛ yɛn nyinara sɛ kristo ba a yɛnkɔ sɛ yie mu ne mmom no wakɔtena wrade yesu kristo nsɛ nifa ɛmehyira wo mɛsrɛ sɛ bɛfrɛ wo bibia ɔbɛn ɔno woasɛ wɔ sɛ nkwasɛm nkwasɛm wɔ ɛfiri life and media ministry hɔ ɛne ɛba wo nkyɛn ɛmmɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mpaabɔtiefoɔ agya metwa yɛ nakra nyinaa ba obia ne wɔaba wɔ anim akɔkora berɛ a wɔnhyira no berɛ a yɛwɔ anim nhyira yɛ adesoa ne ɔhaw biara firi wo mma so sɛ wo ma yare a wo na wo sɛ mbɔgyam yare wo na wo sɛ honam yare wo na wo sɛ ntirim yare wona wo sɛ nnompɛ mu yare na wona wo sɛ kaseɛ mu yare fa wo sɛka wo mma no sɛ yare nhoma mpiam no m'ani awurade wo ma da wo ase sɛ wokyie yɛ nanɔpɛ yi awurade yesu kristo din mu ana mebɔ mpae ne yɛkasa fa authority to do the work ɛnti yɛhu sɛ yɛnade yesu kristo ɔka mateo ti du no yi mu baako a ɔmanesuafoɔ no tumi ɛdɛn na ɔma ɔmo tumi te tumi bi na ɔde maa ɔmo ɔtumi sɛ ɔmofa nyɛ akokosɛm deɛ anaa ne mmom no ɔma wɔn tumi a wɔde bɛdi ahomane so tumi ahomane a wɔha nnipa yareɛ a yareɛ akɔyɛ adesoa de kɔdanda ha nnipa ɛnɛ a wɔkyie mu yi menim sɛ sɛ wogye nwurade yesu kristo di a yarewa ahomane tumi mpanyinnie adama ne honhom a ne yarewa nketenkete biara a ɛnnua no aduro ɛha wadwe no sɛ wogye ne di a bɔ mpa yɛ ma wo sɛ awurade yine nyinaa mfiri wo so na de wo ho amen yɛhu sɛ saa tumi na ɔde maa wɔ mo no wamfa nkɔmmɔ ahɔhoɔ bi a ɔna abɔntene mu wɔn a wɔtena awurade yesu kristo nna ase na ɔde saa tumi no ɛde maa wɔ ho wonya berɛ ma awurade yesu kristo kyerɛkyerɛ wɔn mfie bɛyɛ mmiɛnsa paa te kyerɛ sɛ ampa soro ne asase tumi no nyinaa yɛde ama no ɔde ama no ɔno yɛ ne deɛ a ɛtumi so mede ma mo na mema mo tumi sɛ am giving authority akɔɛ sɛ yɛwɔ adwuma mu na obi wansɛ ne ɛbɛkyerɛ check no director no ɛne bi a manager accountant ɛne CEO director wɔ hɔ no ɔde bɛtrɛ a yɛhia biribi ɔba a ɔtarize ɔde ba na ɛfɛ de CEO no a approve but awurade yesu kristo deɛ he is the first and the last ɔne ne fiti ase ne wieɛ ɔ sɛ mommra saa berɛ mɔba a momma sɛ ɛdamfufuɔ bi o momma sɛ bi a ɛyi o momma sɛ nkoa bi o mmoba sɛ mennamfufuɔ no me nnuano m ne mo mede adwuma hyɛ mo nsa ɛndɛ mofiri sɛ da biara motie mu na yɛde adwuma hyɛ mo sɛ sɛ monkɔ na monkɔyɛ na tumi na mede ama mo no ɛbɛgye ne mpa firi ɔhaw ne atete bia mo
nti ndɛ yɛhu sɛ berɛ a wɔfrɛ wɔn no tumi odema wo no I say he gave them power over unclean spirit sa tumi odema wo no wa delegate among as an authority. So Jesus wasn't giving them their own power, he was letting them to operate in his name. Jesus Christ one fa tumi na ma wo so won awo tumi o nemo mo no wo beye juma already Jesus Christ juma okoye no wo si hunade Jesus Christ odin mu enu nti show say sa won money tumi a wo di enipa nya no fiko na bi jimi di se wo kan di die mu na wo tua na mo already Jesus Christ odin mu na obo sampa ya ebeye juma obetimi akasa akire mbe posse titu obetitu eni ti no o si wa ma etumi a buti to amone tumi a de besan yarwa o tumi ni ye tumi aye tumi asofu ni tumi akti se dia tumi ya odia obi ni bibi ya wa sori no tumi bo mpa ye ba kumi enu bia unim dia da ko fa na ni so ba be gina wo wo ya me yim eh asa tumi ni odia na se wo preti e wo in the name of Jesus. Now we say you have your own power. You have another way to get that power to operate. And let me tell you, say there's going to be a time when you be guasi. Many are with me. And you can just say, "Ena meneo eken." Anything. I say it's na. You know the excuse na si. Say, say 2 minutes so. I say me chiso adeke to be wasi. The enemy has no legal right to stay where this authority is decreed. Say, Yesu nasi ye. Aye timi ye tinti wani nasi. Na ya ye suti ya manu. Na odi saatu minu dumi ya ya. Me kando Christ will say, saatu minu. Oh, obonsam entimi enjina. O niwo se yebo Yesu di yobe jina ho. Esa se Yesu di munu. Amoni yina abre wansi. Timi bre yina wansi. Kutujo yina ya deni. Akoto anina pemuka se radi iskisu oni evradi eniti tatumi no ah Jesu kiso de mai no it's not our own power na yaton oh se ene eto tumi no se we say be my bomb pa yam they be we shouldn't do that o de amaye kwa yesu yan fan che kwa oh they say when it touches the heart of that people say ani pano say kan wa koma. Ah, sampa, radi iskisu, enam, nibuo ni iswa iwe ama na mibe, dan radi iskisu asia, akwenja oho, wote ase, and then, empire yebo aswa demu, ya category no, categories, ya Abraham empire oho, ya Isaac empire oho, ya Jacob empire oho, na ewo, achiche mbebre, but, mejina radi iskisu, tumisu se, and no every Abraham Yakopon or Isaac in Yakopon, Yakop Yami, one or the one who two on Yakopon, so no one 2 minutes and holding Nabasano. That's what telling that is Christian Nasi. Now who yante, who union and titty enemy. Now only 9 90 when you bread, we need to have time for God. You see, in your bread, Emma in Raddy. That's a in a bread no be bread, waiting to see a war, a babble. Timo odema wono for a purpose to cast them out and to heal all kinds of sicknesses. Jesus gave them power to deal with 2 things: spiritual oppression, cast out demons, and money o di nipa su nya, and money o ha nipa, and money ha nipa. Some money no. Where is Jesus? My to me say, here they into on anko, human suffering, heal sickness. Yariye adosun, yariye oh. And then we are like a side so say free Jesus free run Jesus Christ in mu so we gidi na say we Jesus amia when you say run Jesus Christ we are in united if we are operating in the name of Jesus yam for yan kasay 2 minute and e den e di ejuma dem we run Jesus Christ 2 minute na e di ejuma the sa insebede I say the gospel is both good news and good works and sampano e ya sampapa and na eye inwa papa so e den ADHD. Jesus Christ, Jesus cares about our spirit and our body. Jesus Christ, or training, and you who might tell you, or training home, any new period, or training home. ti se beya yen betimi ama rade Yesu Kristo na hindi na o pray na waji wi ase nyina no o de akọ heaven no betimi aye adwuma sho nyakopon ni nyam amen
se umfa rade Yesu se okra na waje nkwa ende me kamfo rade Yesu Kristo ma yo normal na ase ne pe nyina ehu ne pe nyina aye bone bone so na kutia ho na rade Yesu Kristo ba bewu ewo ase nia no so ebe chair bone ka na bibiara obo rade Yesu Kristo di bo benya nkwa ene ntino ene ebra wutie mi sa umfa Kristo okra je nkwa se rade Yesu ampa ditun se mi odibo eni fanfon so bi a che mi na ne fa se mi kra a che nkwa don nyina ma o betra mi mu na abade me di mentra se ma o entra se wo mi a mi pem na mentra se wo wo pem na kra mi ni me busu nyina ra abade fun de ko ma bra bo si e shira mi Bible say boss empire ya enije be si e wosoro na mi shura o so boss empire we afa kije se o kraje nko wa to nsa se o metna wa brabun oni se ne sayo ntino pa jino o fie fo nyara se o boss empire we fa kije se o kraje nko o fu sa be ko be mu se sayo foforo e wa seten wa brabun mu na o be yen shura ene wa sifo nyara Nyankopɔn hyira wo sɛ ɛnɛ wode ho ama Awurade Yesu Kristo nam sɛ sɛ opie n'ahenneɛ mu saa bere a wonyɛ ɔyera ba amen ɛmsomfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm yi ɛnam Lifeword Media Ministry so ɛna mede brɛ wo na mesɛre phone number ye 0244-86-9499 ɛyɛ nkwa asɛm Let me show. Bye-bye.